Yeah, mini kutop, you your mob, visa keep on shining. Wanna call my wanna penda, vile mse, I'm rhyming. Watoto dogo wako scare, yeah, they keep on running. Wanna you wa nikiyama, yeah, they keep on hiding. Man, I keep deposit, kwenye mapena mone. Kwa hii midunga msole, kusupo waje kele. Check in my rhymes, check it back a flow. Najiona mimi tu wengine busy, I don't know. Makaratasi pesa sio ye hasara ro. Na ukijifanya we manara na geuka mo. Na kufukuza tu kazi, mbona si kazi, busy sipendi unazi. Bora kuweka na wazi, mficha maradhi, mana ubinadamu kazi. Zetu kupiga geshazi, na iko wazi, si wakali wezi kazi. Kitu tutaki makuzi, bora ujuzi, uliza kupaparazi. Yeah, kusimimi ku stop now, wait. Mana hukutao busy nuntua pay. Swala kwa hustle na kupray everyday. Munguba kutumama kile kitu okay now. Kila kitu okay. Na kama ni kubuo minabuo mbaga basi. Cheki my details hongi sina wasi. Izo kunukia ye mwero marashi. Kune minudoko bine skanda basi. Wala kuna wasi. Kila kitu safi. Cheki my dress code vile niko fresh. Vile na wa tisha. Nani waku bisha. Haya yote tisa. Kumi wame kwisha. Na wanajua vile niko kwamba miso. Vile naifanya rap yonekana simpo. Mana lipo sipo na ndo yangu miko. Zile kujua na sana kwangu mini mwiko. Yeah.
I put it in.
Put in.
I put it in. Hey, in my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo. In my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo.
Put in.
Yeah. I put it in.
That's right.
Put in.
I sit in the house. I'm going in.
Hey, your future's my throwback Thursday.
Yeah.
Speedy Hini shinda flight kwenye runway.
Yeah.
Anyways, Joe McKinney way. Introducing we usika magangway. Mob yangu ni noma na miso inspector. Mini shule mnasoma na hisi ndo ni lecture. Lecture makini, I do this for the culture. Nili survive ni kila menu mbele ya vouchers. Na mini killer ni killer mina kill vouchers. Ukiniotea mapembe mini poacher. And if you wanna learn mini culture. Na kama unaugua zile chuki mini toucha. Ballon d'or flows, Lamborghini doors. Missy Bunji Bay kuwa indoors. Mambo zangu binafsi siwezi disclose. Mi wagana kula bata indoors.
Dani.
Putin. I put it in. Putin. I put it in. Hey, in my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo. In my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo.
Putin.
I put it in. Putin. I put it in.